Nobungu bumnandi obukhulu bakho ukusho lokho ngijabule kakhulu ukuba sendlini yenkosi kukhona indawo eyodwa kuphela engcono futhi leyo ngokuba nenkosi kunjalo na uba kubonke ubuzima nezivivinyo nezinkathazo zokuphila ziyakuxubana zingene kwelikhulu kusasa elikhazimulayo futhi ngokuqinisekile sibheke isikhathi ukuthi lapho sizombona khona. Futhi omunye wayengibuza kolunye usuku wathi uyacabanga futhi Branham ukuthi okufike kwenkosi sekuseduze na, ngathi impela ngiyacabanga, wathi awu ngikuzwe isikhathi eside kodwa ngathi ngolunye usuku uyokuzwa kokugcina, ngiyabo kunjalo ngoba uzofika ngelinye ilanga futhi noma kunini ngifuna ukulungela nje.
We were speaking the other day before.
Ngilokho yiye sasikhuluma ngolunye usuku ngaphambi kwabanye usomabhizinisi ababengabameli nokunye nokunye futhi bathi omunye wathi yiphi injongo yakho esemqoka empilweni na? Ngathi ngineyodwa, wathi yini leyo na? Ngathi ukusindisa imiphefumulo ngenzele uKristu, lokho yiyona nto kuphela leyo engimpokophelo yami ephakeme kunazo zonke, nanempokophelo leyo yinye ngokubona uJesu Kristu kazibulisiwe ngiphilela lokho. Ngijabule kakhulu ubufakazi bethu ukuthi iminyaka engamashumi amathathu nanye iyakhiwa manje ngimkhonze ngokuthobeka. Uma ngifanele ngiphile iminyaka eyizigidi, nganginoko kuphila kungako kuba ngikuphila, ngiyofuna ukuphilela yena wonke umzuzu wakho, ngoba mina futhi uma ngangazi ukuthi bengiyokwaliwe ekugcineni, kuyinhlanhla enkulu ukuphilela yena. Uphatheka ngempela futhi muhle kakhulu, futhi angikaze ngithole lutho kuzo zonke izindlela zami zokuphila ukuthi bekungaqhathaniseka noma ngayiphi indlela nenhlanganyelo esinayo ndawonye uma sisodwa yena nami. Bukubudlelwane obumnandi kakhudlwane kukhulu kunothando lanoma yini lenkosikazi abantwana nanoma yini nguthando lukaKristu luhle kakhulu. Manje siyajabula kakhulu ukubona le mvuselele eqhubeka evikini futhi sezwa lokho mfowethu panel kanye nabanye ababenza ukukhuluma okukhulu lapha.
And we are trusting that doing this
futhi sithemba ukuthi ngesikhathi selemvuselelo, imvuselelo ngezinye izikhathi iqondwa ngokungezikho, ubungacabanga ukuthi imvuselelo ingekungenisa amalungu amasha ebandleni. Qabo, imiphumela imvuselelo yileyo, kodwa imvuselelo ingukuvuselela lokho kuvele kusebandleni. Niyabo, ingukuletha lokho. Ngokukhona ngesikisikathi engamanga sokugcini lelwandle futhi ngingitakele ngikucaphune izikhathi eziningi, kodwa kwakukudala eminyakeni edlule futhi kwakungokokuqala ngake ngabona i-awu kwakungesilona ulwandle, kwakuyi-Lake Michigan. Hope nam sasisendle lapho ngenkathi inkomfa yomhlaba yayikhona lapho. Lokho kwakungiyakholwa cishe ngo-1922 futhi igen okungcono kunakho konke engikukhumbulayo ngenkathi inkomfa yomhlaba yayise-Chicago. Ngokokuqala kubona umzimba omkhulu wamanzi futhi ngamaphandle lapho ngalelo suku futhi ngabona lawo magagasi amakhulu kufana nje ekuseni kwePasika, babenenkonzo yokuphuma kwelanga phandle lapho futhi kubona lawo magagasi amakhulu engena futhi ephuma futhi abukeka sengathi ayijabule kakhulu, kodwa kwenzeka ngacabanga yazi awaseka manzi kulelo chibi futhi kuqhubeka kanjalo kunalokho kunjalo lapho lithule ngokuphelele umthamo ofanayo wamanzi ayicezele lodwa ngaphezulu. Kodwa ngacabanga awu kungani imimoya yedla futhi inyakazise chibi kanjalo na? Kungukuthola wonke into ephuma echibini, niyabo, ilahlela yonke into ogweni lapho. Ngike ngiyacabanga lokho kufana nechibilini emvuselelo, niyabo, kuyalinyakazisa futhi kulixubise futhi kulidlukuzise nxa zonke kuze kube wonke amanyela aphume. Yileyo ndlela nje emvuselelo ngayo ngokusivumele ukuba singene emoyeni wenkosi futhi sithokoze futhi senze izinto ezingalungile zilunge, nokuhamba ngokusendele, nokuzinikela kabusha, nokuzinikezela kuze kuthi zonke izinto nokungabaza kwezwe konke kulahle lwe ngaphandle sebeni, yabo, kanike kulungile kusebenza ngokucacile kusukela ngaleso sikhathi kuya phambili lapho umkhumbi omdala wempilo uqala ukuzamazama kulo. Awudingi ukubuka kakhulu ngoba konke akukho endleleni, lokho kuhle. Akulobu busuku asifuni ukugcina isikhathi eside kakhulu, lokhu kungumsombuluko ebusuku nobusuku bokuqala beviki ebusukwini bethu bemvuselelo futhi ngangijabula kakhulu ukumemezela ukuthi imvuselelo iyaqhubeka. futhi ngilabangani abaningi ngibona abanye abazalwane lapha nabafo abaye banginika amaphupho abaphuphe ngawo emavikini embalwa edlule futhi inkosi ngisizile ukuba ngibe nokuhunyushwa kwalezo zinto manje angazi ukuthi ubani phakathi kwethu nokuthi zingaki izihambi noma yikuphi okunye kodwa inkosi uNkulunkulu isasinika ukuhumushwa kwamaphupho futhi ziqondile ngqo futhi ziphelele futhi uNkulunkulu ofanayo owaye nguye ezinsukwini zikajosefa ngenkathi inkosi iphuphe amaphupho futhi wayihumushela futhi ayiqondile ngqo futhi amanye alawo maphupho ngishona namuhla sesekhona imiphumela yawo isaqhubeka futhi uDanyeli ngezinsuku zikaNebukadnezari futhi wethu okhazibulayo mncane umfundisi wethu othobekile uthe emizuzaneni embalwa edlule awu akafunanga nje ukungicela ukuba ngisize okunye futhi kuleli viki uthe yazi ukuthi ukhathele futhi uBrenham kodwa wathi awu uthe silindile nje futhi siyazibuza lokhu kukahle
by the way had to cancel the meeting to
Impeleni ukuthi ngeke ngiyukhansela umhlangano eSydney Australia ngenxa ukuthi bebengeke bangivumele ivisa ngalesi sikhathi yabo ukushiya iState ngalesi sikhathi
and so
futhi ngakho ke nezinye izinto ngakho ke angikwazi ukuhamba khona manje ngalesi sikhathi angazi ukuthi ngizokwazi nini ukuhamba kodwa ngokushesha ngizokwazi kodwa ngenkathi besidingeka ukukubeka emuva kancane ngeChicago manje emhlanganweni yeChicago uzayo okungukuthi bamemezele ukuthi ngangizoba lapho kodwa ngingazi isikhathi ngangifanele ngibe lapho ngazo ngangizofanele ngibe seFiji Isles lapho abathi kuyoba khona abantu abaningi ababuthene futhi eziqhengini kodwa ngeke ngakwazi ukuthatha umhlangano khona manje nje lapho ngenxa yamalungelo evisa futhi kodwa ngizokwenza amaduzane balindile nje manje ngizoba seChicago team uyazi ukuthi ukuziphi izinsuku lokho na ngabe ukhona waziyo ukuthi lokho kwaminyezelelwa inini na angazi ngisho ukuthi kwakunini ngisanda kukubona kwi-The Herald of Faith ngikholelwa ukuthi iqala zizine noma zisihlanu zenyanga noma into enjalo noma ngelandelayo cishe iviki kusukela manje izinsuku eziyishumi futhi ngakho-ke kade ngingaphansi kobunzima obuningi futhi ngivisa imikhuleko yenu manje kulobo busuku ngikhethe ukufunda kumbhalo othile uma ningathanda ukufunda nami kuvela kujohane ongcwele sahluko seshumi nantathu ingxenye nje nina enigcina amapepelo eneduze futhi nithanda ukufunda ngemuva ngenkathi sisafunda futhi masinyane emva kwalenkonzo kulobo busuku kuzoba nomlungiselelo womshado lapha ngakho-ke kothi nje singakhululwa nje uma sizophuthuma ngokushesha ngempela njengoba singakwazi kube sikho ukujaha kothi nje isakhiwo sesingenalutho khona-ke bafuna ukwenza umlungiselelo womshado futhi kuzoba nomshado lapha kusasa ebusuku abantwana bethu ababili kule nhlanganyelo yethabenekele kuzoba nomshado kusasa ebusuku njengoba nonke nazi futhi esandekayo uDavid Wood uyashadelwa ushadela ngumaraline Jeffries kusasa ebusuku ethabenakele ngaphambi nje kwezinkonzo futhi ngakho-ke lo mshado ufanele wenzelwe umlungiselelo nje ngeke kube umcikilisho kuzoba ngumshado ongumcikilisho engxenye kusasa ebusuku
now before we read his word let us pray Father God,
manje ngaphambi kokuba sifunde izwi lakhe asikhuleke. Baba uNkulunkulu njengoba siza ngenhlonipho ukuzithoba kakhulu ebukhweni bakho ukubeka phambi kwethu lelo gama likaJesu elenele konke siyaqinisekiswa ukuthi uzosizwa ngoba wathi elani ubaba noma yini egameni lami ngizolwenza.
Therefore we come as Christian believers boldly to the throne of grace.
Ngakho-ke siza njengamakholwa ngamaKristu ngesimini esihlaleni sobukhosi somusa. Sazi lokhu ukuthi uma izinhliziyo zethu zingazilahle, khona-ke siyazi ukuthi sinesinxuselo sethu siphendulwe nguNkulunkulu. Futhi sikhulekela ukuthi izimpilo zethu zinelise kakhulu kuwe ngokuvuma kwethu amaphutha ethu nokulunga kwakhe ukusixolela ukuthi izifiso zethu zizogcwaliseka kulobu busuku.
And Lord, our greatest desire is to see your great Grace
shed on us. Forgive our sins and take
us
in the way of revelation.
Now, Lord, we would pray for all that are sick and needy. Or just before coming,
manje Nkosi sikhulekela bonke abakholela baswele ngokuba ngaphambi nje kokufika njengobona ubhala wethu okuletha idesikini lami ezinsukwini ezimbili ezedlule uhide nje lwamagama esizweni jikelele esihluphekayo sifa izimo eziphuthumayo zibhalwe ngokubomvu.
I lay my finger on each of them coming down the page. Oh, God, when the presence of this church tonight, I plead your mercy for you. Down the
Lord,
and we would not forget those
who are singing as the coffee lab, of course, about the Tobago Gulubusugo, Ungapeche, Pagaja, Makaya, Sebekuli, Labutakataga, oh, Kosikulu, Abaningi, Balab, Bangabantana, Bakeswe, Gazlak.
Oh, when
the possessi cool, Nabatandiwe, Juba Koshi, who called into the Yotas in Ayo, Kulunkulu, Agakotanes.
All of our deeds are recorded on the book of life.
We are praying that you will bless our hearts.
Now turn to the book of St. John, the 13th chapter. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, he loved his own people. And supper being ended, the devil now have put into the heart of Jesus, Simon the betrayer, knowing that the Father had given all things to him, and that he was come from God and to him.
He rises from the supper and laid aside his garments.
Usukume kudleni kwakusihla wabeka izinkubo zakhe wathabatha indwangu wakhwica emva kwalokho wathela amanzi emcengezini futhi uqala ukugeza izinyawo zabafundi wazesula ngendwangu abekhwice ngayo.
Then cometh he unto Simon Peter, and Peter said unto him,
wafika ke kuSimoni Petro noPetro wathi kuye, Nkosi, wena ugeza izinyawo zami na? UJesu waphendula wathi kuye, lokho engikwenzayo awukwazi manje kodwa uza kukuqonda emva kwalokhu.
May the Lord add his blessings to his reading of the word. I want to take for a text tonight, just for a short time, the subject of
kwangathi inkosi ngenezele izibusiso zayo kufundeni kwayo kwezi. Ngifuna ukuthatha okwendikimbo kulobu busuku okwesikhathi esifushane nje indaba ethi imifanekiso kaKristu, futhi ngifuna kwendaba bekungaba yini lokhu na, kuthathani ukwenza umKristu na.
Now I know this is altogether not an evangelistic text by no means.
Manje ngiyazi lokhu kungukuthi kanye hayi indikimba evangeli ngakho konke, futhi noma kunjalo iyindikimba yokuvangela ngoba ibandla alisoze laqhubekela phambili kuze kuba liyazi ukuthi liqhubekela phambili kwimiphi imihlabathi.
And I believe that before anybody can ever move,
ngiyakholwa ukuthi ngaphambi kokuba noma ubani aze kwazi ukunyakaza noma abe nokukholwa kwangempela kuyimfihlo, kuba ukuthi kuqala bafanele bazi ukuthi bami kuphi nokuthi umiwa kanjani emva kokuba sebenze ukuma kwabo.
I believe that's essential. For you cannot just headlong plunge into something. Ngikholwa
ukuthi lokho kubalulekile ngoba ukwazi nje ukuphula kundlela uthi ngu entwenethize nokukholwa uma ungazi ukuthi uyothi ngu kuphi. Ufanele wazi ukuthi uma ukukholwa kwethu sekubekwe kahle futhi endaweni efanele kunikeza ukwaneliseka kanjalo njalo.
It's just like it's been said about a woman. That maybe when she is married, if she's so anxious to embrace her first love,
umaseshadile ukuthi ukakhulu unokulekezelela kakhulu ukuthi ngathi ingane yakhe yokuqala ukuthi akazi neze angalinda, kodwa yena ubulindela kwakhe kunjalo, kodwa ngemuvuka lokho kukhona kwesaba uma kungakhombisi masinyane ukuthi akazi kubona naye lengane, lakho lokho kumqhubela phambili kude sonke isikhathi.
Now there's a remedy that they do in these days, and it's worked in all ages. Ngoku
kule khambi abalenzayo kulezi zinsuku futhi liyela sebenza yonke iminyaka. Uma lo sifazane bona noma ikholelwa ukuthi ngeke abalethele ngane, uma izophuma nje futhi yazithelele ngane, kona ke into yokuqala uyazi uzoba nenge yakhe.
Now that's proven correct 9 out of 10 times.
Manje lokho kufakazisiwe ukuthi kuqinisekile izikhathi eziyisishiyaga lolunye kwezishumi ngoba lowo mthwalo wokuzibuza mhlawumbe ngeke ngibe nayo, kodwa lokho kuthatha lokho kwaneliseka kuncane lapho futhi mhlawumbe indlela kaNkulunkulu yokumfaka esimeni, khona ke uzoba nengane ngeyakhe ngoba lokho kwethuka nokulindele kugcineni kuzomshiya.
That's the same way it is about people who want to get healed.
Lokho yindlela efanayo kungayo ngabantu abafuna ukuthola ukuphulukiswa bona uma bengakwazi nje ukuba nobufakazi obuncane obubonakalayo njengoEliya lapho ethe uGehazi wathi ngibone ife elingangezandla somuntu, uEliya uthi ngizomsindo wemvule ningi, wabona ubufakazi obubonakalayo.
That's why many times I tell the people, go on, start praising the Lord.
Ingakho izikhathi eziningi ngitshela abantu, qhubekani, qalani lidumise iNkosi, yabo, ngoba lowo ngumthwalo otholiwe, ngoba kusebuhlakanini babo kuze kungene emphefumulweni wabo ukuthi baphulukisiwe, khona ke ukukholwa kukwenza kulunge.
You've got to know what you're doing.
Ufanele wazi ukuthi wenzani, ufanele ube nokuzethemba kulokho kwenzayo.
Therefore, so many times we hear this expression.
Ngakho-ke izikhathi eziningi kangaka sizwa lokhu kuzokalisa, oh yini umKristu na? Abanye abantu bakukhawula ekujoyineni ibandla.
Someone said, well, a Christian is a church member. Someone who takes up their affiliation.
Umunye wathi hawo umKristu yilungu lebandla, umunye uthatha ubudlelwane babo nebandla. Ngikholelwa ukuthi wonke amaKristu afanele enze lokho, kodwa ngikholwa ukuthi lobo ngubuKristu, niyabona?
That's what a Christian does after he becomes a Christian.
Yilokho umKristu akwenzayo ngemuva kokuba esebenza umKristu, kodwa kusho ukuthi ngoba uyakwenza ukuthi ungumKristu.
Then some say no, it's
kodwa ke abanye bathi kabo kunguvuya esontweni futhi wenze isinemezelo sezivumo kolo futhi uthembeke kulezo zinto okungukuthi izifundiswa yibandla.
And then there are others that says that perhaps packing a little something on them, a little
futhi ke kukhona abanye basho ukuthi mhlasimbe kuphatha into encane encane kubo, isiphambano esincane noma into ethize ukuthi lokho yisibonakaliso somKristu. Awu bese kuthi ke kukhona abanye abakholwa ukuthi mhlasimbe mhlawumbe uma bezoshisa ikhandlela noma benze uhlobo oluthile lokuzisola ukuthi lowo ngumKristu.
If they will merely be immersed in water or they will
Uma beza kuqiniswa emanzini nje kuphela noma bazokwenza umthetshelo othile noma banikeze okuhle ebandleni noma basize umakhelwane bathekele umfelokazi amalahle noma izicathulo zentandane lezo yizenzo umKristu afanele azenze kodwa lokho akukabenzi babe ngumKristu.
And then some says that if you pack an image of Christ in your car are on your wall.
Bese bage bathi ukuthi uma uphethe umfanekiso kaKristu emotweni yakho noma odongeni lwakho ukuthi lokho kuwuphawu lomKristu. Awu lezo zinto zilungile kodwa ngikholelwa ukuthi kuthiwa lo umfanekiso kukwenza ube ngumKristu. Ngikholelwa ukuthi ukuba umfanekiso kaKristu kukwenza umKristu.
It's not what we do outwardly, it's what's happened inwardly that makes us what we are.
Ukusikho lokho esikwenzayo ngaphandle yilokho okwenzekile ngaphakathi ukusenza sibe yilokho esiyikho futhi ke ngakho ke uma yena ngumfanekiso wethu futhi sifana naye futhi amalungu omzimba wakhe sifanele sibe imifanekiso efana naye.
Then our lives should reflect the image.
Kona izimpilo zethu zifanele zibonakalise umfanekiso kaKristu hayi kujoneni kwethu ibandla noma kuthwala umfanekiso wesiphambano sikaKristu wethu noma amadlingozi yethu kodwa kufanele kube sebukhonene obuphilayo bukaNkulunkulu ophilayo okubonakaliswe ekuphileni kwethu. Ngitsheliwe ngaba semagunyeni ukuthi ngaphambi kokuba babe nezinsuku zesincibikalisi ukukhipha amanyele egolideni bathathe insimbi negugu elinombala osagolide epyrite. Igugu elinombala osagolide epyrite lisondele kakhulu njengegolide langempela lize libizwe ngokuthi igolide lesiwula. Kodwa indlela ababekhipha ngayo konke lokho ukuthi babuhlaya bakukhiphe ngesando. Amandiya ayevame ukwenza lokho futhi abasebenzana nezinto ezenziwe ngegolide abadala babevamise ukukwenza. Balishaye ngesando bese beliphenduphendula futhi balishaye kuze kube wonke amanyela asephumile kulo. Futhi indlela kuphela babazingayo ukuthi kwase kuphatha egolideni kwakungenkathi lapho umshayi wayesekwazi kubona jobe sakhe kulo lowo wayeshaya wayehlala njalo njalo buka uze kuba wayengacishe asheve ngezithobe sakhe onkobe egolideni ayelishaya.
And when the Holy Spirit of God begins to beat on us with the gospel,
futhi uma umoya ongcwele kaNkulunkulu uqala ukusishaya ngezandla zevangeli kuze kuthi zonke izinto zezo zishaywe zaphuma futhi singabonakalisa umfanekiso wenkosi uNkulunkulu khona-ke siyakholwa ukuthi siba ngamaKristu ngokuba igama umKristu lisho ukufana noKristu nokumbonakalisa.
Now that doesn't mean that we have to grow along.
Manje lokho kusho ukuthi sifanele sikhulise intshebe ende njengoba izincwethi zimdwebe nayo. Futhi akusho nokuthi sikhulise izindwele zinde njengoba izincwethi zimdwebe sithombe nazo noma ukugqoka ingubo ende njengoba ayayigqoka. Ngoba siphila kolunye usuku asidingekile ukuthi sibe yilokho ukubonakaliswa umfanekiso wakhe womzimba.
But we must in our souls reflect His Spirit image.
Kodwa simele imiphefumulo yethu sibonakalise umfanekiso wakhe womoya nendlela yakhe yokuphila. Ngikholelwa ukuthi amaKristu abalwa ngokuhlanganisa amabandla nezivumokholo. Ngikholwa ukuthi kungukubonakaliswa kukaJesu Kristu esidelene singumuntu ngokuba singamalungu akhe, amalungu omzimba wakhe futhi siphethe umfanekiso wakhe, umbhalo uyasho.
Now, what kind of an image was he? He came not
manje jabona nomfanekiso eyiwe na akafike langa kuba abe ngumuntu omkhulu othize lokho wayenguye kodwa wafika njengenceku akafike langa ukuzokhonzwa kepha ukukhonzisa.
Our text tonight.
Indikimba yethu kulobo busuku ibonakalisa lokho yiko. Lokho kumenza abe mkhulu ekuninganiseleni kwami. Nokho enguyena kanye uNkulunkulu wephakade, yena kanye uNkulunkulu odala amazulu nomhlaba. Futhi ngekathi efike lapha wathatha isikhundla siphansi kunazo zonke umsebenzi ongalangazeleleki kakhulu ukuthi noma ubani angaba nawo. Lowo ngokunguguba yintsile inkosi egezane ezinyawo. Kukho konke kuholele kwasezinsukwini zasekuqaleni emhlabeni wangasepumalanga. Insila yenkosi egezane ezinyawo kwakungumuntu oholelwa kancane kuyo kubo bonke. Ngokubanga lezo zinsuku izilwane zazihamba emigwaqweni emikhulu ukuthi izindlela ezincane ezinqamulayo babehamba ngazo futhi emigwaqweni kwakunuka wonke umgwaqo lapho izilwane zazikhona. Nothi lwelundize luphakame futhi lofika emilenzeni yabo nasezinyaweni zabo futhi ukunuka kubi kabo kunjalo njengoba kunjalo futhi ngokusheshe nje lapho othile eza ukuvakashela omunye wayengengene ngalo ndlela wayenuka kabi okuvele kunukeni kumgwaqo nothulu njengasekuzungezeni indawo yokuqasha masha ngakho into yokuqala yiyenza wayenekunjalo lincane kunjana lokwamukela nomuntu oholela ihole lincane kulabo bonke endaweni njengezi lesithile wayehlele muva phakathi lapho ukuba geze izinyawo zalesi siyambele esasifika futhi isinikeze elinye iphele zicathulo kuba sizigqoke amasandela amancane wafaka kuye futhi ke wayegcotshwa futhi khona-ke ngamafutha futhi wayengangena khona-ke ukuba abe yisimenywa somngane wakhe isizathu wayezozizwa engekho kahle engene egcwele kunuka okukhulu kwemigwaqo nokujuluka nokunye nokunye
Footwash
Flunky was paid less than any man.
What a difference of the so-called reflecting Christian today.
Mehluko nje pho obizwa ngokuthi ukubonakalisa umKristu namuhla. Mehluko nje pho ngani obizwa ngomKristu namhlanje ufuna ukukhonzwa. Oh, uqala ukucabanga ukuthi ungumuntu othize. Umehluko njani kulokho kwakuyikho ngenkathi ebonakalisa yena?
He never come to be ministered to, but
azanga fikele ukukhonzwa kodwa uma ufikele ukukhonzisa omkhulu phakathi kwenu magaba yinceku yabo bonke.
And we have seen today that our modern trend of Christianity is I'm somebody and you're
sibonile namhlanje ukuthi umkhuba wethu wanamuhla wobuKristu ungukuthi ngingumuntu othize futhi wena ulutho. Wo kuyiye kulungile kufanele kube ngaleyo ndlela sizama ukubonakalisa ubuKristu ngendlela engafanele. Unkulunkulu akafuni ukuba sikwenze ngaleyo ndlela.
We sang the song to be like Jesus. But it when
yena sadule iculo elithi kufana noJesu kodwa uma sekuze kuthobeni ukuzazisa kwethu nokwehla njengoba yenza kola ke sidwebo muqa
and in doing so man has formed denomination
ukwenzani njalo umuntu ubumbe amahlelo ukuthi bangazihlukanisa bona uqobo ubonakala engenawo umoya njengoba kwasho umbhalo.
They separate themselves. We belong to a certain church. It's a bigger church.
Bayazihlukanisa bona uqobo. Singababandla elithize. Yibandla elikhudlwane. Yibandla elingcono. Ihlelo lethu. Ihlelo elikhudlwane. Lokho akwenzi njengoJesu. Lokho akubonakalisa uthando lwakhe nobuntu bakhe.
He came to the lowest, to the street harlot. To the beggar, to the bum, and got right down to the dust with them.
Yes, the moon and the bayo, yes, in the beauty, foot to a tala passing, go to Lini Ganganabo. You know, you know, Christ, you know, there, look for a look of a guy, you go on a galisa yenanga, Leon. Then,
oh, I know people say that's that's danger.
Oh, yes, about the Lolo, ye, Lolo, ye, the Sugu says, I do, the Michal. Mo Christians are also good Christ. Mo boy, walk, who said good morning, girl. Oh, boy,
you will make you take that position.
We are going to less of the cool of food. Kodwa namhlanje sizama ukucabanga ukuthi sihlukile kuqale kangakanani emkhulekweni wakhe lapho ekhulekile ukuthi lokhu bonke abantu mabazi ukuthi singabafundi bakhe uma sinothando ngomunye nomunye.
And instead of that, we fuss at one another.
futhi sikhuleni saloko sikhophisana omunye nomunye sithelelana omunye nomunye ngoba asivumelani phezu kwezinto ezithile futhi siyaphuma futhi sisolane niyabona bo futhi lokho sizisho ukuthi singamaKristu ngiyabaza abantu abazisho ukuthi baqaliswe ngomoya ongcwele necala ngezinto ezinjalo bayaphuma futhi ngempela besho izinto ezimbi ngamanye amaKristu kanti bebengafanele benze lezo zinto manje futhi tele wethu uma sinalolo hlobo lomoya sesingavele singene engqondweni yethu ukuthi asikabi amaKristu namanje ndaba yokuthi sivuma kangakanani yilokho esinakho okushoyo ngiyabo singeke sibe ngamaKristu futhi singabathandi bonke abantu singahle sihluke nabantu kodwa uJesu akazange afake futhi athi awu manje lapha nonke into bafarezi nonke nizoyezokweni futhi akukho thuba kuwe ngenxa yelokhu lokho noma kunye ngoba umfarezi kodwa waya kubo futhi wabakhonzisa futhi wabasiza wenze konke ayengakwenza kubasiza
but today that education and church membership
Kodwa namhlanje izimfundo nobulungu bebandla nezibopho zeze kuye wahlanganisa ibandla ngaleyo ndlela kuze kuba onobuhlakani usethathe indawo yokomoya.
You cannot get to God except by the Spirit.
Ngeke ufinyelele kuNkulunkulu ngaphandle komoya. Kunendlela eyodwa kuphela umuntu angeza ngayo kuNkulunkulu. Futhi le ingomoya engcwele uJesu wathi angeke ongeze kimi uma ubaba engamtonsi kuqala. Lokho kuyiqinisa ngakho konke umKristu sifuna ukuthatha ibhukwana lincane kulobo busuku enhlizweni yethu futhi sibhale lezi zinto manje ake sicabange lokho abanye bethu bazisho ukuthi banalo lonke ulwazi sinalabo abathi manje yima bathanda ukuba odokotela nobaba abangcwele nokunye nokunye kodwa wazi konke lokho uma ubunalo lonke ulwazi belungekuzize kalutho ngaphandle wena wawube nomoya kuwe othando ngaphandle lathi nakuba ngine lwazi lonke futhi ngingenalo uthando anginto yalutho Futhi msiza ngani lwazi lethu lapho omunye ethi ngingeye evuselelene njalo ngoba labo abasibo abantu abafundile ngingezihlanganise nabo Kudlala indaba noma ngabe ababazi obisi babo noma qhabo bangamazi uKristu ngokuqinisekile akusoze kwehle kakhulu ngoba uNkulunkulu akagcina njalo lowo moya kimi Ngikela dawu ukuthi kuphathi kanjani kanjani lokho akukholwayo lokho angakukholwa sifisa ukumakholo ibala noma yini ngivuna kwelule sanje futhi ngimsize impela ngivuna lo moya kimi ngeke ngicabange ukuthi ngingcwele kunomunye umuntu bengingakhunsula sifuba sami bese ngithi bonke abantu abame lapho ngingena noma ngine umkhankaso omkhulu kunye yonke iyaye yonke
who am I anyhow But the
king ubalebeleni kepha ubumba uNkulunkulu alwenzile bangizithobe ukuze impilo yakhe ibonakaliswe ake wonke amaKristu azizwele kanjalo ulwazi alusifikisa indawo Isibonelo ukuthi wani uma kukhona isibiyelo sicwele izinyoni iziphuze ezicula kamnandi amakhanari futhi isibiyelo sikusayizwa lelithabenekele na futhi inyoni yode iphuze icula kamnandi encane ikhanari indiza laphezulu esibiyelweni bese ithi banumtsala bahloniphekile ngifuna ukunitshela nonke into ethize sengingumaqhuzo omncane kini nonke
You see, I'm a canary.
Yabongiki inyane phuze ecile kamnandi canary. Yazi konke ngezitelizwe zabantu. Wo ngingakuchaza konke. Ngilibonile ninikazi lihamba endlini. Ngibone abantwana bedlala. Ngazi konke ngakho. Manje nonke ngilaleleni. Ngizokuthi yena iphumuze ingqondo yakhe encane indoda yasekolishi iPrinceton University yasukuma ngokukhuluma nokubhala kulimi okupolishiwe kahle kakhulu futhi qala ngekusana encane naleyo nephuzi yesikole kamnandi Canary esebenzisa ukukhuluma nokubhala kulimi okuphezulu kule konke angakwazi futhi ekhuluma kulenyoni encane ephuzi ecula kamnandi Canary ngingacabanga ukuthi umfancane ezonqekuzisa ikhanda lakhe emaqaleni Uyolalela kusukela hlangothini lilodwe kuya kolunye kepha ngazilutho ekhuluma ngalo nokho angamuzwa nokho angambona kodwa lozi lakhe lisize ngani lutho ngoba ayazi ukuthi lo muntu ukhuluma ngani ngani na inomqondo wenyoni ephuze icula kamnandi Canary ayinabo ubuchopho bomuntu uqonda nje njengoba izinyoni eziphuze ezicula kamnandi ama Canary ziqonda
and that's the way the human is
I don't care how intellectual you are. We are
not
going
to be able to understand it through
That's old fashioned, it's God's program, it's always been God's program. Longfellow once said this.
Longfellow, wage washo lokho indlela yokuphumelela ingokuthola izizathu ezifanelekile ukukhulunywe ngazo izizathu ezifanelekile ukukhulunywe ngazo bese ke ubambelele kuzo impela ukuthile ukukhulunywe ngakho kwaliwa yisayenze futhi uma kufanelekile kodwa ke bambelela kuzo.
Do you know in 1872 the Medical Association of the United States?
Yes, go 1872. Tangano yozo kwelaphe United States. Yabalo pavubukezana na bathi ngokuphelela bahlanzekile futhi bathi bazosakaza izifo obhavubukezela ugcineni beza kuwo.
And this old-fashioned gospel that we're
would you not live a little fashion of dialogue? It's a good bangalo, the danza, a casino wound. Linga Bonagal, the fashion of dialogue, what Yamasa Tigabez, a good. Massinga, the Bagamova, this is such as if it's a lagil, a malala good. Gaka Gonganaga.
Amen. It's a blood wash way. It cleans a man up.
Ni intelekezwe ngekazi elihlanza umuntu. Hayi ukuphumela lapha, ukuphuza nokuphemba nokubungezana nokuzibiza ngomkhristu. Ngoba bangabasebandleni. Liyi lawa hlanzekile. Umoya ongcwele ongaxutshene lutho empilweni yomuntu. Ubonakalisa uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu.
That's why people today reject abantu namuhla
benqaba ukuzala okusha. Wo, banalokho abakubiza ngokuzalwa okusha, indlela yokuxhawulana nomeluzi. Kodwa lokho akusikho uzalwa. Isizathu bona ngeke balibukela. Ingakho behamba beyojoyina amabandla ngenxa yokuthi bangangena ngenye indlela yobuhlakani. Unkulunkulu wathi uma umuntu engazalwanga ngokusha ngeke ubone ngisho umbuso kaNkulunkulu. Kungena indaba ukuthi unobuhlakani kangakanani noma ungumKristu ozisha kahle kanjani ufanele uzalwe ngokusha. Wena uthi kwenake futhi Branham kuzodingeka ngize kwenye imishini encane na. Lokho kusikho lokho kusho ukuthi uzofanele wemukele ukuzalwa okusha, ufanele uzalwe ngokusha.
This is a mixed audience, but I'm going to say something. What is a birth?
Lezi izethembele zixubile kodwa ngizosho ukuthize. Yini ukuzalwa na? Uma ukuzala kwenzeka otshanini obomile noma uma kwenzeka kwiphansileni noma ezibhedlele kungukuthi amakumbi ahlotshiswe ngosilika ophinki kwiyinhlakanhlaka noma yiphi indlela okuthatha ngayo umtshalo.
So is the new birth. It's a mess any way you take it, but it produces life.
Amen.
futhi kunjalo nakuzalwa kusha kuyinhlakahlaka noma yiphi indlela okuthethe ngayo kodwa kuveza ukuphila amen kuveza ukuphila hlobo lini lokuphila na ukuphila kwenceku ukuzithoba ukuzidele ilelo hlobo lokuphila wo bathi kodwa ngibabonile bekhala futhi bequbula ngaseyalitshare futhi beqhubeka impela bayazaka kuyinhlakahlaka ngile ndaba yokuthi uyakuphi Ubatavuke ubuso bakho bonke bucele zikembezini namehlo akho ebomvu nezandla zakho zilhlaza ngokushaya etshare kodwa kuzalwa kwenza ukuthile kuwe
It makes you a servant It takes the starch out of you It makes you
Ukwenza ngeke ukukhiphe isitashi kuwe kwenza umfanekiso ukubumba ukuphila okusha indalo yentsha ungahle ukuba uyinhlakanhlaka wonke lapho uvuka kodwa uzelwe ngokusha kungena indaba ukuthi ukuphi kwenza ukuphila okusha kuletha okusha umfanekiso okuphila Kuveze ngeke kuwe ufuna ukukhonza khona ke uJesu ufuna sikhonzane omunye nomunye sithandane thandane omunye nomunye futhi njengoba sikhonzana sikhonza yena
Now remember it's only the sick that demands attention service
Manje kubulane abagulayo kuphela bafuna kunakwa inkonzo abagulayo nje bafuna kunakwa futhi uma ubona umshumayeli futhi mangingakhawuki kuphela kumshumayeli kodwa mangikukhawule kulo lonke ilungu lebandla lifuna kunakwa ngingumuntu othile kubulani nje ukhona umuntu ogula ngokomoya bafuna kunakwa
They need the attention of the spirit of God
Badinga kunaka kungoboya kaNkulunkulu ukuba ubonike ukuthile kuzokhipha lezo zibo zokuziphatha kubo futhi zibaphulukise moneli kanye nemibono emikhulu nomkhulu mina futhi ncane wena moyo ngcwele senza zonke izifani ukukhula kungokomoya kuningi kakhulu ukuba nesifo sokushethela igazi yazi ukuthi yini isifo sokushethela igazi na ngumuntu ongenalo igazi bahamba ngokungetshelekile bayatezela bayatezela bayendezela ngaso sonke isikhathi futhi leyo into abangeningi lamalunga ethi ebandla namhlanje banesifo sokushethela igazi Badinga ukuthekelela ngegazi kwaseKhalvari ukuzobanika ekliti yini ekazi lasemkhosini ukuba libenze bahambe efeshini endala indlela kamoya ongcwele kaNkulunkulu ekwediwe ezobandika ukuthile ukuba bakuphilele ibanikeze ukuze themba ukuzobenza bahambe efanekiseni wenkosi yabo Ngokwami ukuba bengifanele ngikhethe ngifuna futhi kube njengoba wayenjalo wafikela ukuba ngumaluzi wezimvu futhi wayengumaluzi wezimvu maluzi wezimvu nguye olandela izimvu zakhe Ufanekiso odumile ngicabanga ukuthi sinawo odongeni lwethu lapha kodwa ngiwubeke kumini lami futhi ngawubheka angisalikhumbuli igama lengcwethi manje
But when he lost that little
Kungakatshela sekelo ileyo ncane ive myama futhi ushiya amashumi ayisishiya kalulunge nesishiya kalulunge futhi uya ukuyifuna wenzani na utwa nguze ehlane uzisika ngezihlahla ezinameva uhamba undlule ezikozini unyonyoba konke busuku
until finally weighed down on the side of the mountain hanging by a little
kuzokuthi kodlele zathi le mangweni entaba lenge ihlashaneni ebeka impilo yakhe encupheni uyavinyelela futhi ukhipha umfomncane ziboni sakhe siwile bese ke embuyisela kuye futhi omunye umdebi wathi bomfanikiso wakhe emlethe ekhaya manje kubonakala sengathi ubaluzi wezimvu ubeyofaka nje ingalo yakhe ngaphansi kwemvu bese eqala kuyiletha kanjalo kodwa yena caphela ukuthi umoya wanibamba kanjani ibhulashi lomdwebu na akayifakanga ngaphansi kwengalo yakhe uyibeka ngaphezu kwamahlombe akhe manje ngifuna nibone ukunakekela kwalomelusi wezimvu Manje uJesu ngathi wayekhipha amademoni wathi ukwenza ngomuntu kaNkulunkulu manje uma udeveli ekugajaza into kuphela okuthathayo okuNkulunkulu nje akabalulekile nje kuze kuba uthatha nje umune wakhe bese eyakulahla kodwa uma yimvu izibuyele ekhaya ikuphi ingxenye namandla kakhulu yomuntu na phezu kwamahlombe yakhe yaqaphela ukuthi kanjani indoda njalo amahlombe ayo lingeni khulu kunakho konke na angawuthwala kuphi umthwalo wakhe omkhulu kunayo yonke na phezu kwamahlombe yakhe yiphi lapho eqiniseke kunakho konke na labo umthwalo ungaphezu kwamahlombe yakhe
so he takes the sheep
Ngakuthathe yimi gaxa mahlombe akhe futhi yabuyela muva ngesineke nayo wonke amandla kaNkulunkulu asongeleke kulowo mncane umfoni lahlekile embuyisele muva kodwa devil kalule kakhulu vele nje ayilahlele ngaphandle ngomunye wakhe ngumalusi wezimvu Malusi wezimvu fanele adanguze ukuze athole into akuzayo futhi malusi elungileyo ngumalusi wezimvu ngokusobala yigama umalusi lisho malusi wezimvu futhi kasike izikhathi ebandleni inkolo zencane noma abahlangele botwana ngokucwasa abanye abancane bazovuka ebandleni mhlangothi olulodwa luzothola yenye indlela futhi mhlangothi olulodwa yenye indlela owangempela umalusi wezimvu olungileyo uzohamba nalabo abahlangene botwana ngokucwasa abanye yini emele yenziwe na ukubabuyisa owangempela umalusi wezimvu weqiniso wenzani na uyejanguze yena oqobo yini emele yenziwe na ukubuyisela olahlekile Nina ubonakalisa umfanekiso kamalusi wezimvu olungileyo ezama ukuzuza lowo mphefulu ubuyele emuva noma kunjalo babalegele endaweni ethile mfowethu njengokuthi babezotabula yizwe ngobusuku bubodwa lowo melusi uzohamba nabo ukuze abathole bekahle abazuze ngqo babuyele emuva ngqo ngale ndlela futhi lowo ngumalusi wezimvu olungileyo ubonakalisa umfanekiso kaJesu futhi ngiyazi ukuthi kuthiwa ukwetuka izwa ngokuhlanya kodwa uma nganginokuzikhethela kuba ngikwenza kulobo busuku ukukhetha kwami bekuyoba ukufana naye ngiyakufuna noma yini empilweni yami ukubonakalisa umfanekiso wenkosi uJesu ukuphila kwami
I'm going after tomorrow night after this
week. Ngiyahamba emva kwakusasa ebusuku emva kwalomshado ngiyehlane ngiqonde ukuhlala lapho ngoba phansi lemphefumulweni wami ngizizwela ukuthi ngidinga kuhamba eduzane noNkulunkulu kunalokho ngiyikho Ngifuna ukuhamba nje ngizama ukuhamba kahle phambi kwakhe kodwa ngifuna ukuhamba eduzane naye ngikathi thebenekele likaBenyamini senemvuselela ngifuna yonke mina uqobo
I just don't want it to happen in the building. I want it to happen in me.
Ngikufuna neze nje kwenzeke sekuweni ngifuna kwenzeke kimi ngifuna kuhamba eduzane ngifuna kuningi kukamoya ongcwele kimi ukubonakalisa uKristu kimi ngifuna kufana naye Yazi ukuthi wonke umKristu oqiniso oqiniso ufuna kufana naye lokho kuyisifiso senhliziyo yami ukufana noJesu yena ngani ngifuna yena ukuba abe owami ngifuna yena ukuba abe uyisibonelo salokho engifuna kuba yikho Kuthi bukani kuyothatha umoya ongcwele ukwenza lokho yileyo nto kuphele engakwenza angiwakhathaleli amakolishi ezikole nalokho omunye umuntu azongitshela khona ngikukhathaleli ukwanga isithombe somfanekiso kaJesu sipamaleni noma uzisondeze enhliziyweni yakho noma usho ibikhuleko kwabafileyo ngikhathalele into yinye lokho ngikuthi ukuningi kukamoya ongcwele kuba wengamele William Branham
I'm not interested in joining a greater church than one I belong to.
Ngikukhathalela ukujoyina ibandla likhulu kunalelo engingowalo. Ngingowebandla langempela likaNkulunkulu ophilayo. Izibulo. Ngazalelwa kulo futhi ngifunda kuningi kukamoya ongcwele empilweni yami kubonakalisa uKristu engimthandayo. Ngikhathalela ukuthi yiphi indiza noma izinga engifanele ngize ngalo ukuze ngikuthola. Ngikhathalela uma kufanele ngihambe lapha noma ngiye lapho ngibizwe ngohlanya ngikongcwele noma kungathe kuba yini. Ngifuna kuningi kokuphila kwakhe kuba ibonakaliswe.
I'm not interested in the plane I have to come on.
Ngikhathalela indiza engifanele ngize ngayo. Ngikhathalela umoya ongcwele. Ngakho ke ngingaba ingceku kakhulu njengoba wenjalo. Waye ingeke enkosi akazange afikele ukuba khonzwe noma ukuba khonzise akazange eze ngokuba ufanele akhonzwe kodwa ukukhonzisa wathatha indawo yenceku
If the king of heaven could do that
futhi uma inkosi yasezulwini ingenza lokho futhi singamalungu omzimba wakhe sonke masibe kanjalo singehluki kodwa sizithobe ebukhoneni bakhe
No matter what the world's got to say.
Ngiyindaba ukuthi izwe lizothini nabantu abanobuhlakani bangacabanga ilutho ngalokho. Yemukela nje ukuniki kukaMoya Ongcwele futhi ufane noJesu ukuthobeka ngobumnene ukuthobeka uthathe indawo yakhe futhi uzothathe yakho kwahluleleni. Asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje. ngingabona kule bobusuku iqembu lezandla kulendlu samalungu alelibandla namanye amabandla na uma ngithi lelibandla ngisho kuphela ukukhona ibandla lelodwa kuphela lelo yibandla lomntwana omusha ibandla lezibulo ibandla lika Jesu Christ ongazalwa emhlabeni kodwa ozelwe ngomoya kaNkulunkulu. Ngingazibona isiketshane sezandla ziphakama futhi uthi uNkulunkulu ngenze njengoJesu ngibumbe onkosi ngihlanze onkulunkulu uNkulunkulu abusise izinhliziyo zenu ngihlanze futhi ngiyakuba mhlophe kuneqhwa.
Lord, there's little kinks and curves.
Nkosi kunamafindo abancane namajika empilweni yami. Kade ngihlezi ngilalela umfoti panel nomfowethu umfoti Neville nabanye befundisi abakahle nomfoti Collins nabaningi balabo bazalana abashumayelayo. Ngilalela kodwa Nkosi kule bobusuku ngiza nje kulesi siphetho bangitshelani na bazama ukudlulisani kimi na ngiyabona ukuthi bazama kungenza ngifane lo Jesu kodwa yikho indlela kimi ukuba ngikwenze ngiyingwe nginamabala futhi uma ngiwakhotha ngiwenza nje abamhlophe ngokudlulele vele ngicace kakhulu ezweni.
Lord, Nkosi,
mangelethekelo yima ngikathela ukuthi hlobolwini lwenhlakanhlaka okubukeke kufana nakho ezweni ngifuna kuzala kokusha ngomoya kaNkulunkulu futhi ngifuna wena Nkosi ukuba ungigcwelise kulo busuku ngomoya wakho ngcwele ngihlanze ngingcwelise thathe igazi likaJesu ngingcwelise ngihlanze futhi ungigcwalise ngize ngilethekelwe yima uqobo futhi ngikuthole Nkosi kuwe.
The creator of the heavens and earth, who brought again the Lord Jesus Christ, brought him by the quickening spirit of God, brought him by the mighty body that he dwelt in, and raised him from the dead. He come to the lowest
among
the earth, the prostitute, and become the servant, went to the lowest city, dealt with the lowest people, received the lowest name, and upon the poor even the vultures and birds of the nest,
the birds of the nest, Ujino kolomo yiphilisayo wahlelipha leyo ngeke iqiniso eyazenza yona uqobo isikhonzi ukuthi singadle sibene sibonele ukuhamba kazo omvusa emigodini zihoko wangendiswa ngethuna ukuthi wakhipha leyo mzimba futhi wawubeke emazulwini amazulu waze waphakanyiswa kweliphezulu kakhulu ukuze kuthi ufanele abheke phansi ukuze abone amazulu futhi umnike igama elingaphezu kwamagama onke ethiwe ngokubili emazulwini nasemhlabeni.
Lord,
oh, sikwangathi singamukela umoya wakhe kulo busuku, kwangathi lokho kungaba ukulamba kwaye yonke inhliziyo ephakathi lapha. Wena uzibonile izandla eziphakamile Nkosi, kungesikho kusho izivumo kholo noma kungesikho kujoyina amabandla noma kuqophisana phezu kwalezi zinto noma lokho kodwa kuthobeka ezinhliziyweni zethu ukwenziwa sifane emfanekisweni kaNkulunkulu.
Bakathi
kungenzeka ngomoya ongcwele Nkosi, kwangathi umoya ongcwele kaNkulunkulu ungasenza hayi ngomqondo obuhlekani ukuthi sifanele sibe futhi sizokwenza njengakho kodwa lowo yingane theliweyo.
Kodwa
Nkosi, kwangathi kungenzeka ngempela ngomoya ongcwele nokuzala kutsha okusiguqulayo ngokuvuselela kabusha ngomoya wethu ukuzenza sifane naye. Izokhuleko wami Nkosi ubuthakathaka ngiyazi Nkosi ubuthakathaka kungasikho kuphela ukuthi ngikhulekela lapho ababambe izandla zabo kodwa ngezandla zami uqobo esiphakamile ngenze ngifane naye.
God, no matter what you have to do to me, what planes I have to come on, make me
Nkulunkulu kungena ndaba ukuthi ufanele wenze yini kimi yiziphi izindiza engifanele ngize kazo ngeze ngifane naye ngifune kufana noJesu entizweni yami siphe khona Nkosi futhi hayi mina kuphela kodwa yenza bonke labo kulobo busuku ngaleyo ndlela siphe khona Baba ngokuba sikucela egameni likaJesu amen.
Church membership is all right.
Ulungibandla bulungile angimelene ngalutho nabo noma yiyipi yalezo zinto kodwa mfowethu kuba ngumKristu kusho ukufaniswa ngomfanekiso kaKristu sifuna ukuba imifanekiso iphilayo hayi ukuthwala umfanekiso kodwa ube umfanekiso wenkosi Jesu. Ngikona icule lincane ngivuna nina ukuba ningisize ukuba ngilicule manje ngazi ngikwazi ukulicula kodwa ngiqinisekile ukuthi nonke ningakwazi ngisizeni ukufana noJesu bangaki abake balizwa na ngiyazi ukuthi sonke sifuna ukuba ngaleyo ndlela ngakho masiliculele yena nginomuzwa ukuthi umoya ongcwele omkhulu lapha ubungeke ukwazi ukuzifihla uDavid wathi ngendlala umbhede wami esihokweni kepha uzobe khona futhi uzoba kuyo yonke indawo ngakho ukhona lapha sogo wazi wonke umnyakazi zonke izenzeko konke sikwenzayo konke kubukeka yonke imicabango wazi konke ngakho alikukhole lokho na
so
ukufana noJesu ukufana noJesu emhlabeni nginangazelela ukufana naye Kogo hambweni lwempilo ukusuka emhlabeni kuye enkazimulweni kuphela ngicela ukufana naye Nikuthandi lokho na lalelani lokho manje emkhombeni wasebethlehema wavela isihambi emhlabeni ngilangazelela ukufana naye kongo hambweni lwempilo Ubusuke emhlabeni kuye enkazimulweni kuphela ngicela ukufana naye
You know what goes back in my mind
right now? Yazi ukuthi yini ebuke engqondweni yami kule manje na izolo ngithethe ibuke lidala lebandla sekube angilibonanga awu ngokusobala isikhathi sokuqala engake ngalibheka kanti ngeke ngilisebenzise lapho ibandla laqala ukuqalwa futhi kwakukhona igama likamfowethu Swati lapho futhi kwakukhona umfowethu George the Ark nomfowethu Weber wonke lawo magama lapho ngibone phansi amaklasi kaSunday sikole mancane ngibone sabo somnikelo wethu amaklasi amahlanu owidola namasenti angamashumi ayisithupha waleli thabanekele namakhulu ehlezi lapha idola namasenti angamashumi ayisithupha niyabo koleke ngibuka ishadi lanamuhla ngicabanga bangaka bakaseko ngibone umfowethu uFrank Broy lapho ma lowo mukhe wami ngibone bonke sebemkatshi bomvu unkosikazi Webber bonke laba sebemkatshi bomvu bonke sebakhwele ilada baye ezitezisi ngaphezulu bonke abaseko ngibulela ngenkathi sasivamise ukuma lapha futhi ngacabanga Nkosi uNkulunkulu ibandla lethu lingabukeka lingcono kancane futhi silindele ukwakha elilodwa kodwa Nkosi usasithanda manje kunanjengoba wenza ngaleso sikhathi na qhabo angikholwa ukuthi usasithanda lapho sasivamise ukuma futhi sicule kuphela ngilakazelela ukufana naye konke uhambeni lokuphila ngiyambona uGeorge omdadlana nokholelo wakhe uvuleke kanjalo nomjulu ukugijima kuye ewayindisa iduku lakhe phakathi kweminwe yakhe ngiyababona laba abathandekayo ubuso obudala obungcwelisiwe emuva lapho bekhala nezandla zabo ziphakeme abashumeli bahamba bangena sekuweni basebethi yeyimfana ubathola kanjani abantu besekuvumelaneni kunjena ngathi angihlanganise lutho nakho babunjwa futhi baguqulele emfanekisweni kaNkulunkulu phansi ebhentshini elidala likasotasti phansi ngaleya ndawo lapho bafumana uChrist enhliziyweni yabo yenza iphungela imnandi elicondzisa mathe leyo mikhuleko njengoba likhuphukile njalo busuku bonke igolgomo besingisikhathi besingangena futhi siye endlini yomunye nomunye futhi siye ekhaya emini sikhuleke busuku bonke igolgomo asisabutholi lobo buqotho nhlobo kubonakala sengathi konke sikhambile yini indaba na masibuyele emuva othandweni lokuqala sasinalo futhi nje ukufana noJesu ukufana noJesu emhlabeni ngilangazelela ukufana naye kongo hambweni lwempilo ukusuka emhlabeni kuye enkazimulweni
kuphela ngicela ukufana naye.
Would you really, let's sing it with your hands up.
Ungakwenza ngempela na masicule nezandla zakho ziphakeme.
Just
ukufana no Jesu nje. Ukufana no Jesu. Ufana nomfanekiso wakhe.
Love one another.
Nithandana. Ukufana.
We're members of his body.
Singamalungu omzimba wakhe simele sifane naye. Kongo ambweni lwempilo. Ukusuka emhlabeni kuye enkazimulweni. Uphela ngicela ukufana naye. Ngabe nikusho ngempela lokho na thalini amen. Manje lawo kusiwe yini moyo mnandi na ngingaqoka kuba nakho kuna noma yini engiyaziyo ezweni ngingathatha konke komhlaba nobukhazikazi bawo izihlakaniphi zakho zonke odokotela bakho bonke uraba babishop obaba bangcwele ngiphe uJesu unjalo mangibe naye nje leyo ndlela eyifashini endala
muzwa
phansi enhliziyweni yami futhi ebheke izimpilo zami futhi yabone izifiso zami zingukumgonze ngithobekile kimnene futhi
Lokho
esikudingayo
bangani
ngabe iri lowo nguJesu lowo nguJesu wePepeli hayi uJesu waba nobuhlakani kodwa uJesu womphefumulo ulapha kulobo busuku bangaka abagulayo nabaswele na phakamisani izandla zenu odinga uKristu uyakula futhi ufuna ukukhulekela na phakamisani izandla zenu phezulu ukuze ngikwazi ukubona ukuthi ungubani awu bangaka onesifiso enhlizeni yabo ukukhulekela omunye umuntu ogulayo na ake sibone izandla zenu ziphakama kuyongile kunabambalwa impela babo bangaka ukukhole ukuthi Jesu senguye na asina amakhadi emkhuleko aphumile angi awekho amakhadi emkhuleko ngabe akhona na angicabanga ukuthi abe khona
yakhole
yini ukuthi uJesu umsindisi wethu angafika kulobo busuku kuthi na futhi uma sicula futhi ngifukhuluma ngokubonakalisa umfanekiso wakho ubeyokwenzani ukuba ubemi lapha na ucabanga ukuthi ubeyokwenza njengoba enza kuJohane wesine lapha abone usifazana emthonjeni futhi amtshela azi ukuthi yini isithizini yakhe wase emchazela khona futhi wamtshela na futhi wayazi ukuthi wayengumesiya niyakukholwa lokho na uyakholwa ukuthi lo Jesu ofanayo ukuthi ukuthi ungumpriest omkhulu
isandla
sikaNkulunkulu ukholwa yilo Jesu ofanayo kulobo busuku uhamba ngapha ngolunye isuku futhi kwakungekho muqo omkhuleko kodwa kwakukhona wesifazane omncane wenomopho wacindizele sixukwini waze wathinta ingubo yakhe waphindela emuva wasihlala phansi futhi uJesu waphenduka wayesethi ubani ongithintile na
yakhona
ukuthi uJesu useguJesu ofanayo namuhla na futhi isifiso sakhe etizeni yakhe yabo wayesaba waphindela emuva wasehlala phansi walinda futhi uJesu wathi ubani ongithintile na futhi uPetro umpostoli wamkhuza wathi inkosi ngani wonke umuntu uyakuthinta wathi yebo kodwa lokhu bekunguthinta okuhlukile amandla aphumile kimi ngikuzwile futhi waqalaza yonke indawo ezethamelini waze wabona lo wesifazane omncane futhi wamtshela ukuthi wayenobopho futhi ukukholwa kwakumsindisile ngabe lo nguJesu na beku singazithobo kulobo busuku futhi siguqulwe ngokuvuselela kabusha komoya wethu ngomoya ongcwele ukuthi singadedela izindebe zethu amehlo ethu nokukholwa kwakho nokukholwa kwami ukuthi uzophuma ezethamelini futhi ahambe phakathi kuwe futhi ahambe phakathi kimi ukugcwalisa izwi lakhe ukuthi ungumpriest omkhulu wokuvuma kwethu na Ukhezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu ukwenza kunxusela phezu kokuvuma kwethu futhi ungumpriest omkhulu ongathintwa ngendlela efanayo eyiyo ngenkathi wayelapha ethebeni lokuze lana nobuthakathaka bethu niyakukhona lokho na lowo Jesu ofanayo
How many in here has a need for yourself or somebody?
Bangaki phakathi lapho nezidingo zakho noma omunye umuntu abanye benu engingamazi omunye umuntu waziyo ukuthi angikwazi lokho na ngizokusho kanjalo angazi lutho ngawo noma isicelo sakho Kodwa yakhole ukuthi Jesu lapho kuzifakazisa yena uqobo ukuzenza yena uqobo abonakala kithi ukuba asebenze kithi ngendlela efanayo ayenzayo ngenkathi wayese kuJesu Kristu niyakukhola lokho na phakamisani izandla zenu noma ubani kini owaziyo ukuthi angikwazi manje niyabo angikwazi
Awu ake sibone yikuphi lapho esingaxila khona okokuqala na manje yibani nenhlonipho yokuzithoba uma ezokwenza lokho ngabe niyomkholo ngethize yenu yonke na ngiyabo ngizizwela nje bengizonibizela phezulu lapha futhi ngibeke izandla kini ngikhole ukuthi ngizokwenza lokho ngikhole ukuthi uJesu lapho thina kungesiko ukuthwala umfanekiso wakhe kodwa sibe umfanekiso wakhe lo Jesu simfunayo kunjalo na ukuba umfanekiso kulungile
now Lord God here's a great statement
manje ngozi uNkulunkulu nasi sitatimele sikhulu kodwa nguwe Nkosi owenza isithembiso manje simele sicindezele phambili manje kufanele kwenziwe ukuthize nakuba singesilo ngisho nehlelo singabancane nje abathobekile sikhetha lezimpofu zabantu abashayisiwe ukuthi abaningi bethu bayokhahlelwa bakhishwe ngaphandle kwamakhulu amabandla anobuhlakani Uma siyambile sasingekwazi ukuqoka njengoba benza uthi ke enye into uma besingasukuma nomoya ubuyo busisa futhi besiyothi amen njengoba imibhalo isho besiyokwaliwa masinyane futhi abaningi bebengeke bamukelwa abanye babo ngenxa yebale labo abanye babo ngenxa yesivumo kholo zabo abanye babo ngenxa yokuthi bathanda wena kakhulu futhi banomoya bafile izintweni zezwe futhi bazalwe kabusha kodwa banokuphila kubusha impilo yenceke kodwa sibuthanele lapha Nkosi ngaphansi kwaloluphahla luncane siphelona lokho siyakuthakasela manje Nkosi makwenzeke ukuthi unguKristu ofanayo nokuthi lona omkhulu esikhuluma ngaye ukhona manje ukwazisa nokwenza njengoba nje enze ngesikhathi waye lapha emhlabeni siphe khona baba ukuthi bangahle babone futhi bakhole ngokuba sikucela igameni likaJesu amen
Do you believe that what you ask for you get?
Uyakholwa ukuthi lokho okucelayo uyakuthola na? Kuyini ukukholwa na? Ukukholwa kuyiqiniso, ukukholwa into ethizo wazi ngayo iyiyo. Ukukholwa akusiyo into iqagelayo, ukukholwa yilokho kwaziyo nebo into ethize eyehlela emphefulweni wakho. Ngifisa labo abangangazi futhi angikwazi futhi nokho unesicelo noma isifiso ningaphinda niphakamise izandla zenu ngifuna nje ukuthola umqondo ovamile wonke umuntu ophakathi lapha engingamazi kulungile kukuyo yonke indawo nje ngithanda ukukhuluma kubantu kibaziyo ngoba abanye bayothi uyabazi kodwa kunezandla eziningi eziphakamile ebengingazazi manje uma inkosi uJesu izopha lokho ngabe nonke ngizokukholwa ngenhliziyo yenu yonke futhi namukele ukuphulukiswa kwenu futhi noma kungahle kube yini na
please
Yacela ke ake nje ezinhliziyweni zethu sikhuleke Jesu susa konke ukungabaza ngani uJesu akangabazi uma sisemfanekisweni wakhe siyakholwa wamkholo uNkulunkulu uza ukuzokwenza intando kaNkulunkulu akakhathalelanga ukuthi umuntu wathini noma umunye umuntu wathini uzela ukuzokwenza into eyodwa ukuba yisikhonzi kubaba wakhe futhi ubaba wakhe wahlala kuye senza ukuba inceku kaNkulunkulu umoya ongcwele uhlala kithi sifuna ukumkhoza ngizocela kwesifazane owesifazane oyikhalade ehlezi emuva ngqo lapha ngikhole ukuthi uphakamise izandla zakhe ukuthi bengingamazi ukuthi awu kukhona ababili babo lapho kulungile ukhona wethu yini banelikazi ongaziyo noma engimaziyo na uma kunjalo uphakamisani izandla zenu ukuthi angikwazi phakamisa izandla zakho kulungile siyizihambi komunye nomunye empalweni kwakhulunywa isizathu ngiqaphela ningabantu abangamakhaladi uyabo Ukukhona sifazane ngezinye isikhathi ephepheleni sathiwe sesine sikaJohane ngwele uJesu wafika emthonjweni futhi kwakukhona sifazane ongumSamaria wayengongo wesifazane ohlango lohlukile futhi uJesu wakhuluma kuye imizuzane imbala nje waze wathola ukuthi yayiyini inkathazo yakhe wasemtshela ukuthi yayiyini inkathazo yakhe
And when he told her trouble,
futhi lapho esemtshelile inkathazo yakhe wathi mnumzane ngiyabona ukuthi kumprofeti manje siyazi lapho Mesiya efika uzositshela lezi zinto kodwa abazange baqonde ukuthi wayengubani ngani wathi kuye ungubani wena na futhi Jesu wathi nginguye ukukhuluma kuwe wabuyela emzini lapho ivela khona wayesethi uzani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile wangitshela ukuthi yini engilungile akuyena kanye umesiya na ngabe yini besifazane nake nakufunda lokho na impela ujohane ongcwele sahluko sesine uma ujesu nguyezela namuhlala phakade futhi nimi yamayade ngamashumi amabili kusuka kimi noma nihlezi njalo niyakholwa ukuthi ujesu ofanayo ukhuluma phakathi kwethu ngembula kimi lokho enikufunayo kukusuka lapha na.
If I've told you the truth, this Bible being right, he can do it, can't he?
Uma nginitshele iqiniso leli phepheli liqinisile angakwenza angekwenze na uma izokwenza nizokukhola na. Usifazane ugcineni ongibukayo ngale ndlela uhlushwa inkathazo yeqolo afune ukuphulukiswa kuye kunjalo impela uma lokho kunjalo phakamise isandla sakho ninikazelise ugcineni nakho lapho ukhona. Manje ukuthiwa ningawe ninekazi uyakhola nawe na ngiyakhola ukuthi uthe uyisihambi kimi futhi eduzane kwakhe unenkathazo ngekhanda lakho futhi unenkathazo yesikhumba futhi uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho manje yiye ekhaya nobabili nikasindiswa ukukholwa kwenu kunisindisile.
You believe that Jesus is
yakho ukuthi Jesu lapho kulobo busuku na uthiwani ngabanye benu nonke sekweni na kuyindawo kholwane.
Here's a woman sitting.
Nangu sifazane ohlezi lapha ekhuleka uyiqhawe ngiyamazi kodwa angekwazi ukusiza ngoba lokho kukhanya kulenga phezukwakhe lowo ngokosazana Bruce. Manje inkosazana Bruce angazi lothi balana nokuthi yini engalukile ngawe wena waphulukizwa unomdavuza ngesike sikhathi kodwa khona lapho kulowo mnyango kokuqala ngake ngathingiza ngasho ngakubona umiko lowo mnyango umoya ngcwele wangitshela into ethize okungekho umuntu oyaziyo ngaphandle kwakho nodokotela kunjalo kunjalo na. Ngiyakholwa ukuthi angangitshela ukuthi yini engalungile manje na ngiyakwazi kodwa angazi ukuthi iyini inkathazo yakho anginamqondo isizathu uphulukisiwe emdlavuzeni kodwa angikwazi ukusiza lokho kukhanya okulenga phezu kwakho uyabo uhleli khona lapho.
Now I see somebody else around.
Manje ngibona omunye umuntu evuka. Akusikho kwakho kungokomunye umuntu onomdlavuza. Kunjalo impela bese kuthi ke ngibona usifazane noma into ethize uyisoni noma into ethize unomkhuba wokuphuza noma into ethize. Uthi uphethe abantu kwamabili kuwe ukuba mina ngibeke izandla zabi kuwe ukwenzela okwabo ukwenzela ukukhulula kwabo lo ngisho kanje inkosi lokho kunjalo impela manje yiba ngumahlileli ngabe kunjalo na uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho omunye umuntu emuva phakathi lapha engingamazi phakamisa isandla sakho omunye umuntu engingamazi lapha kukhona kuyini lokho na phakamisani izandla zenu futhi khona lapho ekhoneni.
You believe me to be his servant.
Kuna besifazane abani noma abahlane abahlezi lapho. Niyangikholwa ukuthi ngincebe yakhe na. Niyakholwa ukuthi lokho enikubonayo kusebenza ngomoya kaNkulunkulu na. Niyakholwa na uma ningakholwa.
The woman sitting looking at
me. Owesifazane ohlezi buka nami nesiqoko esincane egqoke izibuko amacici abukeke emhlophe. Yebo kusiko kwakho kungokomunye umuntu futhi base simweni sibucayi kungokopha kwangaphakathi base sibhedlela lezo sibhedlela iNew Albany lelo liqiniso usho kanje umoya ongcwele. Wesifazane osemusha ngabe ubuphakamise isandla sakho na wesifazane lolu olunye uhlangothi engibhekile ngalendlela uyangikhole na unesifiso ethizini yakho uyakhole ukuthi uNkulunkulu angakwembula kimi na kulungile.
Kulungile
omunye umuntu futhi ngumuntu othile onongwengwezi emehleni abo bayesaba ukuthi bazophuputheka lelo liqiniso manje uma uzomkholelwa ngeke aphuputheke uma uzokukholwa. Usifazane ngokuqonda ngqo emuva ekuphileni lapho emuva ngemuva kwesifazane ophakamise isandla sakhe kunesimo sokwethuka kunjalo okwethuka kwakho kusempinjeni wakho kunjalo akunjalo na kodwa ke phakamise izandla zakho uma lezo zinto zinjalo nina besifazane lapho ngiyakhuluma kulungile ekungubani lowo sifazane landelayo lapho na ngabe ukuphakamise isandla sakho nawe dadewethu lapho na phakamise isandla sakho lowo osekhulile kulungile une rheumatism isifo esenza amajoyinti nemisipha kube buhlu ungu ufuna ukukhulukela sona kulungile abutshela na phakamisa isandla sakho uyakhola na.
Somebody in the back of the church believe. Have faith.
Omunye umuntu omunye umuntu kwingemuva lebandla kholwa yiba lokukholwa ngibona isifazane ngibuka ngo ubuka phakathi kobesifazane ababili khona lapha unomunye wakhe phezulu emlenyeni wakhe ubhekene nokuhlinza kwe aphende sayithisi kunjalo impela uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho ninikazi nangu ya
You believe?
Uyakholwa na?
What is it?
UJesu Kristu indodana kaNkulunkulu.
Uyakholwa
ngayo yonke inhliziyo yenu na? Manje umzuzu dede wethu. Ukufana noJesu. Ukufana noJesu. Emhlabeni nginangazele. Ukufana naye. Bongo hambweni lwempilo ubusuke emhlabeni kuye inkazimulweni uphela ngicela ukufana naye
Ngibona ukufa
kwebandla kwalolu suku yini ebiyokwenzeka ezinsukwini zeNkosi Jesu lapho engamele na lowesifazane uchukume kakhulu uyisembiza yamazi wase engena emzini wathi uMesiya lapha kodwa namuhle yeba nikabe inhlakanhlaka ngokwanele phansi yathala ukwamukela ukuzalwa okusha namanje kukhona ukuthi yize kungalungile endaweni yawo Obekuyothumela umoya ngcwele wedlule kule ndawo lapha obekuyothumela evuselelo ubonakaliso kuka Jesu Kristu umfanekiso wakhe uvunyiswe lapha uhamba phakathi kwabantu kwenza lokho yini indaba na ukhona ukuthi izokushodayo sidinga ivuselelo bangaka bake bagulayo na phakamisani izandla zenu ogulayo nodingayo bekani izandla zenu komunye nomunye asikhuleke ukushesha khona manje bekani izandla zenu phezu komunye nomunye nilungele kwamukela ukuphulukiswa kwenu uma nizokhola ngenhliziyo yenu yonke ningaphulukiswa khona manje ngamangala sasikhuluma ngowesifazane ukuzalwa angikaze ngibe nakhona manje empilweni yami owesifazane oyedwa njengoba ngazi ngaye ehamba njalo emsamo efise ingane kwenzekani na uma ngingambona futhi ngikubone kwenzeka isifiso sakhe sokulekelezelela into efanele ithi kuyena nekazi ufuna ingane yena yebo mfuthi plenem ngiyamazi isifazane iminyaka ingamashumi amane nesishiyagalelwe ngemudala unenganyane yomfana manje yonke impilo yakhe wayehlala nale ndoda kusukela awu kusukela cishe iminyaka eyishumi nesithumbu budala owesifazane uneminyaka engamashumi amane nesishiyagalolunye futhi wesilisa unamashumi amahlanu nento ngokushesha nje lapho ethe isho kanje inkosi kunjalo uza kuba nalengane wayekhaya wasethenga izingubo zengane iminyaka emithathu kamuva eseneminyaka engamashumi amahlanu nambili budala wabeletha umfana omncane ayelangazelele ukuba naye ngani na ngenkathi ezwe kukhulunywa wayazi ukuthi kwakufanele kwenzeke kwenzani na kwambeka esimweni sokwamukela esifanele ngibalabo umoya ongcwele ulungile kakhulu ukuba ufike futhi ukhulume lezi zinto kubantu uma kuzoba uma uzongena esimeni sokwamukela esifanele manje ukuphulukiswa sekuqediwe
oh lord
Nkosi, ngunkulunkulu futhi ngunkulunkulu ukuze kube phakade futhi sisijabule kakhulu ukwazi ukuthi wena wethembisa ukuthi uyoba nensali uma uzofika emhlabeni kungakhathaleki ukuthi kuhambani noma kufikani kuzoba nabantu abazolungela Siyazi ukuthi kunokwechuma umuntu wakunikela kuNkulunkulu futhi kukhona kweshumi phakathi kwabantu sasimbe mhlawumbe singathi kweshumi kwaso zonke isivuno seze emikakeni kuzoba yilowo okhethiwe obiziwe Oh baba siyakhuleka njengoba sikhothoza lapha sonke ndawonye sifunisise edolobheni sizama ukuletha izoni sizama ukwenza ukuthi lokwenzela umbuso kaNkulunkulu sithele edolobheni sibhekisisa kunganyakisi yakubona futhi njengolothi yesidoma ukhathaza imiphefula yethu sokuzonke ukubona besifazane bephemo sikilithi futhi bezisho ukuthi bangamakristu nokuphuza nokugonxa utshwala nokugqoka izingubo zesimile sibi nanamadoda ekhanuka futhi wo isono sasesodoma izinhliziyo zethu ziyadabuka ngaphakathi kwethu Nkosi wo kumangalisa ukukholwa kuza ekuhlehleleni phansi lapho abantu benjalo beshoda ngekazi likaJesu ebeliyongcwelisa imiphefulo yabo futhi libokhele ngomlilo kaNkulunkulu nokho ngeke bakwemukele futhi izimishini ezincane bakhoneni zokushaya amathamborini lezigubhu zisemakholeni abo futhi bayasihleka singenise izindleko zikaNkulunkulu ophilayo
Oh, sikubonga kanjani baba ngendiza ethile ndawo ndawo ezishumayela ivangeli ezolula izandla kwenzela abantu siphe nkosi khona manje sisekhuleka futhi wazi ukuthi umoya wakho omzwelo omkhulu nezingelo zisezikhundleni zazo lapha kuleli bandla uNkulunkulu uthethelela zonke izono abantu bayagula lapha kulobu busuku kunabaningi babo uzibonisile wena uqobo ukuba lapha nkosi ngezinceku zakho eziningi zazo ngaphandle lapho ezifinyelela futhi izibiza futhi zidonsa futhi nkosi yazi ukuthi nguwe kuphela ongavumela lokhu kuba kwenziwe uNkulunkulu futhi uNkulunkulu yedwa futhi ukwenzela yena ngangenhloso wayithembisa ukuthi ubuya kwenza futhi isibonakaliso sokugcina ebandleni njengoba wakhuluma isikhathi sokuphela silapha khona-ke wena wabuza lombuzo ngabe ngizokuthola kukhona nxa ngifika emhlabeni na awuzange ubuze ngabe ngizowathola amalungu ebandla na ngabe ngizozithola izivumo khona na ngabe ngizobuthola ubuqotho na wena wathi ngabe ngizokuthola yini ukukhola uma sengiza emhlabeni na kosi kwangathi laba bantu bangavumeli ukukhola kwabo kukhululeke baphume ekuxaqanisekeni nokungabaza nokwesaba kwangathi ukukhola kwabo kungakhululeka manje nje futhi uma bekhulule ukukhola kwabo kukhule kuzofanele kukhululeke utefeni usayeka ukubamba kwakhe futhi bayokhululwa ngamandla kankulunkulu mnini mandonke makuthi umoya ongcwele ufake umfutho yonke inhliziyo ubhaphathize wonke umphefumulo futhi uphulukise wonke umzimbo osebukhondeni bobunkulunkulu sipe khona nkosi ukuba lokhu ngikucela ukuthi udeveli eshiye wonke umuntu ababahluphayo phakathi lapha kulobu busuku egameni likajesu kristu sathane zikhulule kulaba bantu njengankulunkulu ngiyabakhalela ngibacelela isiye amen bangaka bakholwa ngenhliziyo yakho yonke manje lakho konke kukuwe ukuthi ujesu kristu uzibonekelisa yena uqobe emhlabeni namhlanje phakathi kwabantu bakhe na ngiyamthanda na khona-ke ake masicule leli culo lidala kanyekanye ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala zonke kanyekanye ngenkathi sisama manje wonke umuntu manje zonke kanyekanye bangaka abalaziyo na phakamisa izandla zakho ngiyamthanda masimkhonze manje bonke abakhulayo bonke abahluphekile sikumbekeza inyawo zakho manje yamukela ukuphulukiswa kwakho ngiyakhola futhi ngayo yonke inhliziyo yami uma uzovumela nje ukukhola kwakho kuhambe khona manje uphisi kankulunkulu okhona uzowenzani usenza umfanekiso wakhe niyabo umoya wakhe lapho ubonakalisa yini uqobo ngqo kuwe manje niyazi ukuthi akusimina angibazi labo bantu noma ngabe bebengobani ophakamise izandla zabo baphakamise izandla zabo ukuthi bebengangazi futhi ngaphakamise izandla zami bengingabazi kodwa uNkulunkulu uyabazi kuyini na nguKristu ezibonakalisa yena uqobo wukukholwa kwakho ukukholwa wukukholwa kwami enkonzweni ukuthi wakubimisekise kimi ngengelozi isithombe sayo enisibonayo esilenga emahola zekolo obuciko nalapho isezweni jikelele iyaziwe insike yomlilo yahola abantwana bakwa-Israyeli lapho yenziwe inyama yayisezimeni ezibizwa ngendodana kankulunkulu wathi ngivela kunkulunkulu futhi ngaya kunkulunkulu ngibuyela kunkulunkulu emva kokufa kwakhe kumbelwe novuko upawulu wahlangana naye esendleleni ebheke eDamaseko ngesimbo sensika yomlilo ekukhanyeni okwakhipha amehlo akhe upawulu wathi wena ungubani inkosi na wathi ngikujesu kunzima kuwo ukukhathela meva
the church members and so forth.
Ujesu wathi izikhathi ezincane nezwe cosmos uhlele lezwe amalungu ebandla nokunye nokunye ngeke nisangibona nokho niyakungibona ngoba mina ngisebizwane zomuntu mina ujesu ofanayo ngizoba nani ngisho nakini kuze kube sekupheleni kwezwe futhi imisebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza imikhulu kunale niyakuyenza ngoba ngiye kubaba wami amen oh hey ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala wangithengelintsindiso emthini wasekalvari.
Oh, wow.
ngenkathi sisacula lelo futhi ngifuna ama-methodist nama-baptist nama-pentecostal nama-nazarene nama-pilgrim holiness i-church of god konke nonke ndawonye ngifuna nina uxhawulane nomunye phambi kwakho nangemva kwakho nasohlokothini lwakho ngenkathi sisakwenza manje sonke kanye kanye ukulo kubusisa mfu wethu umelusi thanda ngoba wonthanda kuqa wonthe ngelinzi ndiso ekhavri.
Now this is order of the resurrection.
Kanti lolu uhlelo lovuko thina siphilayo futhi sisasele asikubandulela abaleleyo kuba icileko likaNkulunkulu liyakukhala nabafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala thina siphilayo nesisele njengokuhlithwa kanye nabo sihlangane ngaphambi kokuba sihlangane naye sihlwithwe ndawonye kanye naye kanye nabo ukuba sihlangabeze inkosi emoyeni zonke ndawonye. Manje sesihlanganile saxawulana manje masimbingelele. Ngiyamthanda. Ngiyamthanda. Ngoba wonthanda kuqala. Wonthe ngelenze. Sekhalva ikhisilani phansi uzifazane semusha uwengo wabhume emkeni uza ukhubuka ngo wasegoqa yathare enesibibithwane futhi khala bebengaba khona abanye lapha bazizwela lokhu kuvuma bengathanda ukuguqa naye na singajabula kuba wena ukuba ukhubuke uze ngo futhi uthathe indawo.
God bless you brother.
Ukukhulula kubusisa mfowethu omunye umuntu engahamba nyuke ngo lokho kuhle ngiya ngibumbe inkosi futhi ungenze ngiya yehlele endlini embumbi omunye umuntu oza ukuthatha indawo na ngoba wonthanda kuqala wonthe ngelenze emthini wasekhalvari.
Oh, isn't he wonderful?
Oh, akamangalisi na.
Blessed Lord, this young woman thou knowest I do not.
Kose busisiwe, leone wesifazane osemncane wena uyamaza ngimazi kodwa kukhona into engavamile emshayile emzuzweni lembali ndlule nje ephuma kulezo zethameli aphuma kuzo ngale kokunxuswa lowo bekunguwe Nkosi.
Amen. She knelt here at the altar while loved ones near with their arms around her.
Ukugqelapha yalitshare ngenkathi abathandekayo beseduze bemgaxile becela isihe nangokuqondiswa nangokuqina kwamandla kokomoya kuye nakwenziwe Nkosi. Kulotshiwe manje makwenziwe ukuthi awuzukubabambela lutho olunye uhamba ngokuqonda phambi kwakho izithembiso zakho zinguyebo na-amen kubo bonke abazothanda wena futhi bazolandela wena. Vumela sifazane semusha azilokhu nakanjani kulobo busuku ukuthi akukho lutho emazulwini okwethenjiswe ezwini likaNkulunkulu kodwa lokho uNkulunkulu azimisele kakhulu ukukuthulelela ngqo enhliziyweni yakhe ngalesi sikhathi.
May there be such a satisfying potion given to her while she's knelt.
Kongathi ngokuba khona ingcenye yanelisayo inikezwe yena ngenkathi esakukholala phansi yalithare kongathi umoya ongcwele ungamupha lezo zinto ezifiswa yinhliziyo yakhe siphe khona Nkosi ngoba sicela lokhu egameni likaJesu. Wonthanda kuqa wonthe ngelenze ndiso Kunkulunkulu othandekayo kwangathi isifiso salona wesifazane angaphiwa sona ngenxa yothandiweyo wakhe ayemthanda kakhulu kakhulu kwangathi umoya ongcwele omkhulu angenza umsebenzi ukuthi kuphela angakwenza ngalesi sikhathi sikunikela konke kuwe. Kulekele ukuthi umusa wakho onothando ungcono kunokuphila. UDavid washo njalo ngenxa yokuthi umusa wakho onothando ungcono kimi kunokuphila. Izindebe zami ziyakudumisa wena. Muphe isifiso sakhe senhliziyo yakhe Nkosi, njengoba leli bandla kanye nami umfundisi wakho uzo kanye nabanye abefundisi osesakhiweni ngobuqotho umcelele isicelo sakhe egameni lika Jesu Kristu. Amen. Siyakubiza Tate wethu Busiswa. Manje ngenkathi laba bantu besazinikela bona oqobo bezinikela bona oqobo Enkosini ngenkathi umoya wakho uzahamba esakhiweni, ngingathanda ukuba sime singanyakazi umzuzu nje Melusi usasebenzana nabo ealtare. Masibe semkhulekeni okumzuzwana nje manje uyeza futhi asidule manje ukhuluma kumuntu ngamunye. Asikhothamise amakhanda ethu ukuze sibe semkhulekeni. Futhi wathengelinzi ndiso emthini waseKalvari ngiyamthanda, ngiyamthanda ngoba Wangthengelinzindi so emthini waseKalvari ngiyakwazi ngizokwenza ngiyakholwa ngiyakwazi ngizokwenza ngiyakholwa ukuthi uJesu uyangisindisa manje. Ngiyakwazi ngizokwenza ngiyakholwa ngiyakwazi ngizokwenza ngiyakholwa ngiyakwazi ngizokwenza ngiyakholwa ukuthi uJesu yangisindisa manje. Ngizomthatha ezwini lakhe, ngizomthatha ezwini lakhe, ungilethele insindiso ngesihle. Futhi ngizomthatha ezwini lakhe, ngiyakwazi ngizokwenza ngiyenza. Beka lapha mfo omncane, ufuna kuhamba okujulile noNkulunkulu na? Uyakholwa ukuthi uzokunika khona na? Uma uzokukholwa ngenhliziyo yakho yonke ungaba nakho, yebo. Uyakukholwa na? Kwamukele na?
Kholwa ukuthi uJesu yangisindisa manje.
Bonke abamthandayo phakamisa isandla sakho uthi ngiyamthanda nakho konke okungaphakathi kwami. Ngamangalisi nasi sakhothe samakhanda yethu emkhulekweni wokuvala nje. Khumbulani inkonzo kusasa ebusuku. Ngizicela uma ngabe uzokwenza manje ngokushesha ngangokunokwenzeka ngamunye wenu phakamisa isandla sakho sensindiso uhambe duze kholwa ukuthi unayo uma ungeke ukuze thatha ingane etholiwe niyabo qhubeka uthi usunayo kuze kube ngokuyikho ngempela wena wamukele ukuphulukiswa futhi awuzo mehluko yithi ukukhola kwami kwami akwanele ukukunyakazisa khona manje for Ibrahim thatha indlela yomntwana otheliwe qhubeka nje uthi inkosi ngiphilisiwe ngiya ukukhole kuzofika uzokuthola usesimweni sokwamukela isihle uyabo bese ukukholwa kwakho kuzoba kahle luzokuthatha kukholwe nje ngaye yonke inhliziyo yakho manje kusasebusuku izinkonzo zizoqala kugamenxe lesikhombisa isikhathi esijwayelekile kusasebusuku futhi njalo besuku kuleli viki ngani futhi nezomfuthi nevili nalaba abanye befundisi nathi sonke ndawonye uzama ukuveza imvuselelo inkosi kubusise asikwazi ukukuletha ufanele ulethe kanye na athi ngokukhuleka ukuza ube khona lapha uNkulunkulu abe nawe manje ngifisa sengathi beningakwazi ngokusheshsha nje lapho seyikhishiwe ngokusheshsha ngangokungakwenza ngaphandle kwesakhiwe sicishe sibe nengxenye yehora lokulungiselela lapha ukuba kwenzeke futhi amanye amadoda ayasebenza futhi sizokhothamisa amakhanda ethu futhi ngiyakholwa ukuthi ngizomfowethu uJuni Jackson emuva ezethamelini mfowethu Junior ngabe ukhona kulobo busuku na mfowethu ovele eNew Albany ebandeni leMethodist kulungile mfowethu Jackson uzosikhulula ngezi lomkhuleko na Nina enizoba semshatini uzani ngaphambili masinye khona manje inkosi libusise sizoni bona kusase busuku kwana wokujabuka nawo sizizo kuzokunika injabulo nenduduzo